Manuco Biz. One the incredible. Jambian Soul.
Chana, vile nafanya, kile nafanya, vile najisikia, vile najisifia. Eti kile nafanya ni ngumu kwa wengi ila kwa mimi rahisikia. Miss beautiful, sorry miss beautiful, cute mzuri kiasi kunifanya mchizi na speed musical. Sikize mpenzi, usisikize wengi, ni kuficha zenji njaye kishika nikulishe penzi, nikulishe tende. Kanga moko ndembe ndembe, asubuhi jua kali wendi kwa genge. Anasema, namfikisha African Summit Kilimanjaro, toto nita African Magic. DJ, work a song kwa rotation, siku ni body language, long conversations. Baby, niko nadunga kwa track, moko miujiza ndo yule na iwakunje kwa rap. Stars, but from two different worlds. She switch it up like she's two different girls. I stutter, stutter, that's two different words. Then I bless her, make her feel like a new decent girl. Listen to me, girl. We could freak out at the roof of my house while we listen to the world. So if you're listening to me, girl, I'd rather have your girl if you listen to your girl. Illa, tuko interested in the same thing. Nina interest and shorty's interesting. I'm interested. Illa, small difference ni shorty is a 10, mina 8 inch. Work a song kwa rotation, siku ni body language, long conversations.
That's right.
Bado dunga kwa track, mokwa miujiza ndo yula na wakunja kwa rap.